with a mix machine. ZWAP.com. No.
It's Polly G on the beat, boy.
Jammy, I'm in your band, no. Yeah.
Flex them.
Yo, oh. Uyo mukazi wa mene utovileta. Family wa mamu kumbira. Kaleza kakusi ya uzakalila iwe. Uyo mukazi wa mene utovileta. Na iseti mamu kumbira. Kaleza kakusi ya uzakalila iwe. Waleko na value yake. Ndaba mwacha irana nae. Kuli vena ni special. Iwe uona modeko. Waleko na value yake. Ndaba mwacha irana nae. Kuli vena ni special. Iwe uona modeko.
The way I dig honey beba na chipata fama. Uyu tienda fama funsawa yama. Falling for her pansiti no sama. Ukafaula tiku bambula ndise wa masama. Puhuka ni mwa kukiche ni mwa. Weather takuma na panjolo mumvula ni mwa. Nina mvela kuchitinga hiyo feeling isiswa. Ufa nikatenda love shopping spree beauty spa. Ok pipindi wenyari. Zaku tayatiko apa nileta tumbala kujaila. That's why hakumenya uyu mtave. Dating shouldn't take forever. Sakunami I see you sad na maskaz. Tika bunghana murod. Let me marry you Lambo si motoka ya offroad. Blessed is he who finds the wife. To me you're number 1, 2, 3, 4, 5.
Uyo
yeah.
Mukazi wa mene utovileta. Famiri wa mamu kumbira. Kaleza kakusi ya uzakalila iwe. Uyo mukazi wa mene utovileta. Na iseti mamu kumbira. Kaleza kakusi ya uzakalila iwe. Waleko na value yake. Ndaba mwacha irana nae. Kuli vena ni special. Iwe uona modeko. Waleko na value yake. Ndaba mwacha irana nae. Kuli vena ni special. Iwe uona modeko. Segula masobo yi. Uyo gelo wako ni wa last. Mutaire kocha benzelu pene hapa vikali bonga la past. Segula masobo yi, uyo gelo wako ni walas.
Kalesa.
Mutaire kocha benzelu pene hapa vikali bonga la past.
Yeah, yeah. In her, see a boss, woman need a CEO. Pushing Benz, yeah, this year I'm not being silly. Oh, you want all of my vena, wafati kamo cheka mimba. Love ni kulimba, velako veneti imo. Kapampa momo sisu, kapampa momo squad. Kuza ono zale kolanga na vena ya mabadi. Muzako alipa benchi, ofipanga uplay. Atizamu gula kutimu inangu ya mbogea. Kangheche kali fresh, kafuni karing. Ngasuse gula menso, zazipeza mubini. You can date 7 years, you start the medicine. Awe, I've never seen, ichoka muhaidu
ina. Uyo mukazi wa mene uto. Famiri wa mamu kumbira. Kaleza kakusi ya uzakalila iwe. Uyo mukazi wa mene utovileta. Na iseti mamu kumbira. Kaleza kakusi ya uzakalila iwe. Waleko na value yake. Ndaba mwacha irana nae. Kuli vena ni special. Iwe uona modeko. Waleko na value yake. Ndaba mwacha irana nae. Kuli vena ni special. Iwe uona modeko.
You are now tuned into Guru Nation. MM Beats Music.
ZWAP.com.